Today our sermon is entitled Wives and Children.
Somo letu la leo linasema wanawake na watoto.
And you know how to walk, right?
Na kila mtu anajua namna ya kutembea.
Ndio?
Ndio.
Do you know how to walk with your fingers?
Unaweza kutembea na vidole vyako?
Well, open your Bibles today and you're going to walk with your fingers.
Anasema sasa fungua Biblia yako leo utaenda kutembea na vidole.
Through the chapters and the verses of the book of Hosea.
Anasema kupitia kurasa kadhaa na vitabu kadhaa ndani ya kitabu cha Hosea.
We'll start with Hosea chapter 1 verses 2 to 9.
Anasema kwamba tutaanzia na Isaya ile mlango wa kwanza.
When the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, "Go marry a promiscuous woman and have children with her, for like an adulterous wife, this land is guilty of unfaithfulness to the Lord."
Anaanza kusema pale ile mstari wa pili. Hapo kwanza Bwana aliponena kwa kinywa cha Hosea. Bwana alimwambia Hosea, "Enenda ukatwae mke wa uzinzi na watoto wa uzinzi." Kwa maana nchi hii inafanya uzinzi mwingi kwa kumwacha Bwana.
So he married Gomer, daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son.
Basi akaenda akamuoa Gomeri binti Diblaimu, naye akachukua mimba akamzalia mtoto mwanamume.
Then the Lord said to Hosea, "Call him Jezreel, because I will soon punish the house of Jehu for the massacre at Jezreel, and I will put an end to the kingdom of Israel."
Bwana akamwambia, "Muite jina lake Yezreel, kwa maana bado kitambo kidogo nitaipatiliza nyumba ya Yehu damu ya Yezreel na kukomesha ufalme wa nyumba ya Israeli."
In that day I will break Israel's bow in the valley of Jezreel.
Tena itakuwa siku ile nitavunja upinde wa Israel katika bonde la Yezreel.
Gomer conceived again and gave birth to a daughter. Then the Lord said to Hosea, "Call her Lo-Ruhamah, which means not loved, for I will no longer show love to Israel, that I should at all forgive them."
Akachukua mimba tena, akazaa mtoto mwanamke. Bwana akamwambia, "Muite jina lake Lo-Ruhamah, kwa maana sitairehemu nyumba ya Israel tena. Nisije nikawasamehe kwa njia yoyote."
"Yet I will show love to Judah and I will save them, not by bow, sword or battle, or by horses and horsemen, but I, the Lord, their God, will save them."
Lakini nitairehemu nyumba ya Yuda, nitawaokoa kwa Bwana, Mungu wao. Wala sitawaokoa kwa upinde, wala kwa upanga, wala kwa silaha, wala kwa farasi, wala kwa wapanda farasi.
After she had weaned Lo-Ruhamah, Gomer had another son. Then the Lord said, "Call him Lo-Ami, which means not my people, for you are not my people, and I am not your God."
Basi akiisha kumwachisha Lo-Ruhamah, akachukua mimba akazaa mtoto mwanamume. Bwana akasema, "Muite jina lake Lo-Ami, kwa maana ninyi si watu wangu, wala mimi sitakuwa Mungu wenu, matengenezo ya Israel."
So Hosea is called by God to marry a promiscuous woman.
Kwa hiyo inaonekana hapa tunaona kabisa kwamba Isaya, Hosea aliitwa na Mungu ili aende akamuoe mwanamke mzinzi.
And we see in verse 3 that she conceived and bore him a son.
Na tunaona katika ile aya ya 3 kwamba naye alitii yale maagizo aliyopewa, akaenda akamuona akampatia mtoto wa kiume.
But what most theologians come to understand about the next two children is that something is left out when describing the birth of the next two children.
Anasema baadhi ya wataalamu wa Biblia na theolojia walijifunza wakaja kugundua kwamba kuna kitu kilikuwa kimerukwa mara baada ya yule mtoto wa kwanza kuzaliwa, wale waliofuata wawili, kuna mambo baadhi ambayo hayajaelezewa vizuri.
Notice in verse number 6 it said Gomer conceived again and gave birth to a daughter.
Anasema ukienda kusoma pale katika ile aya ya 6 anakuambia akachukua mimba tena akazaa mtoto mwanamke.
She gave birth to a daughter, but she didn't bear him a daughter.
Anasema kwamba alipata mtoto akamzalia mtoto wa kike lakini hakuwa amepanga kupata mtoto wa kike.
Which infers that this daughter was not Hosea's child.
Anasema kwamba katika hali ya kawaida itakuwa kwamba yule mtoto sio mtoto wa Hosea tena.
And in verse 8 it says Gomer had another son.
Na ukienda katika ile aya ya 8 tena inasema Gomer alipata mtoto mwingine tena.
It does not say Gomer bore him another son.
Anasema lakini hapa imesema haijasema kwamba alifanya namna ya kuchepuka akapata huyu mtoto lakini imesema akamzaa mtoto.
Which again infers that this son is not Hosea's.
Anasema kwamba maana hapo inatuonyesha tena kwamba huyu mtoto alikuwa si wa Hosea tena.
Just as it says, what is the son's name? Lo-ami, which means not my people.
Anasema na kama inavyosema katika ile mstari wa 9 aya 9 kwamba jina lake anaitwa Lo-ami ambayo maana yake ni sio mtu sio watu wangu.
Just as Hosea could say not my son.
Anasema ambayo ni maana yake ni kama amesimama Hosea mwenyewe akasema kwamba huyu sio mwanangu.
So Gomer was illustrative of the people of Israel who were unfaithful to God.
Anasema kwa hiyo hapa tunaona kwamba huyu Ugoma alichukuliwa kama mfano kwa ajili ya watu wa Israeli ambao walikuwa sio waaminifu mbele ya Mungu tena.
But you see God turns here in verse 7. He says, I will show my love to Judah. I will save them.
Anasema ukienda kwenye ile aya ya 7 pale inaonyesha kabisa Mungu akasema kwamba nitaonyesha upendo wangu na nitaokoa watu wa Yuda.
And yet we read in Hosea chapter 3 verses 1 through 3.
Anasema sasa twende tukasome ile Hosea 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3.
The Lord said to me, go, show your love to your wife again, though she is loved by another man and is an adulteress. Love her as the Lord loves the Israelites, though they turn to other gods and love the sacred raisin cakes.
Bwana akaniambia, enenda tena, mpende mwanamke apendwaye na rafiki yake, naye ni mzinzi, kama vile Bwana awapendavyo wana wa Israeli, ingawa wanaigeukia miungu mingine na kupenda mikate ya zabibu kavu.
And this is Hosea speaking in verse 2. So I bought her for 15 shekels of silver and about a homer and a let heck of barley.
Anasema hapa kwenye aya ya pili ni Hosea sasa mwenyewe anaongea. Basi nikajinunulia mwanamke huyo kwa vipande 15 vya fedha na homeri moja ya shairi na nusu ya homeri ya shairi.
Then I told her, you are to live with me many days. You must not be a prostitute or intimate with any man, and I will behave the same way toward you.
Nami nilimwambia, utatawa kwa ajili yangu siku nyingi. Hutafanya mambo ya ukahaba, wala hutakuwa mke wa mtu awaye yote, nami nitakuwa hali hiyo hiyo kwa ajili yako.
Gomer must have been drawn away in some type of enslavement because we see Hosea not going to ask her to come back, not leading her to come back, but he actually has to pay somebody to get her back.
Anasema kwa hiyo hapa tunaona ni namna gani Goma aliweza kurejeshwa, lakini sio kurejeshwa kwa njia ya kiraisi. Ilimbidi Hosea aende akamnunue kama mwanamke ambaye anajiuza ili aweze kupata namna ambayo atamrudisha nyumbani.
And so it is with us in sin.
Na hiyo ni vivyo hivyo kwetu sisi katika dhambi.
God doesn't just ask us back.
Mungu huwa hatuulizi tu kwamba jamani njooni.
It didn't take just a question.
Wala sio kwamba anafanya tuuliza tu swali.
It took a great price.
Alimtoa mwana wake ambaye alikuwa akimpenda sana.
The price of our redemption was Christ on the cross.
Na alimtoa kwa gharama kubwa sana ambaye alimtoa mwana wake pale msalabani.
So Israel is Gomer.
Kwa hiyo hapa tunaona kwamba Israel ndio Goma.
We are Gomer.
Sisi ndio Goma wenyewe.
And we have been redeemed by the blood of Christ.
Na sisi tumesha kuwa kombolewa na damu ya Yesu.
He wants us to be his wife.
Anataka sisi tuwe wake zake.
He calls us to be his children.
Na anataka pia sisi tuwe watoto wake.
He calls us to be the sheep of his pasture.
Na ametufanya sisi pia kuwa meli kwa ajili ya kusafirisha wengine.
Let's look at Hosea chapter 2 verses 19 to 20.
Tende tukaangalie Hosea 2 mstari wa 19 na 20.
I will marry you to me forever. I will marry you in righteousness and justice, in love and compassion. I will marry you in faithfulness, and you will acknowledge the Lord.
Nami nitakuposa uwe wangu wa milele. Naam, nitakuposa kwa haki, na kwa hukumu, na kwa ufadhili, na kwa rehema. Nami nitakuposa kwa ukamilifu, na utamjua Bwana.
Do you remember the story of the 10 virgins?
Nakumbuka ile hadithi ya wale wanawake mabikira 10.
Some of the virgins had extra oil for their lamps.
Watu wana baadhi ya wale wanawake walikuwa wana mafuta ya ziada kwa ajili ya taa zao.
They were waiting for the bridegroom to come for the wedding ceremony, for the big celebration.
Walikuwa wakiwasubiri waume zao watarajiwa waje ili wapate kufunga ndoa na ifanyike sherehe kubwa mno.
Some had extra oil to keep their lamps burning through the night.
Na baadhi ya wale wanawake wengine walikuwa wana mafuta ya ziada kwa ajili ya kusababisha zile kandili zao ziweze kuwaka usiku mzima mpaka kucha asubuhi.
And others did not.
Lakini wengine hawakuwa hata na mafuta.
And their lamps went out.
Na mataa zao zilizima.
Sleep fell upon their eyes.
Na walilala wakajisahau wakafunga na macho yao.
And when the bridegroom came, they were not ready.
Na wakati ambao sasa mabwana zao watarajiwa wanafika, wale wanawake wakakutwa wamelala hawako tayari kuwapokea.
For the sin that we have fallen to in the past, we have become redeemed by the blood of Christ on the cross.
Kwa dhambi ambazo tulishazifanya huko nyuma, zote zimeshakuja tukakombolewa kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani.
But we must keep oil in our lamps.
Lakini sasa tunachotakiwa kufanya ni kuweka mafuta kwenye taa zetu.
We must keep the wick of the lamp trimmed and the fire burning.
Tunatakiwa tujitahidi taa zetu ziwe na mafuta wakati wote, ziwe na mwanga ambao utatuangaza wakati wote.
Or else we will fall like the virgins with no oil.
Au isipokuwa hivyo basi tutajikuta tumesinzia, tumeanguka kama walivyofanya wale wanawake mabikira.
Or we will fall like the promiscuous Gomer.
Au tutaanguka kama wale yule mwanamke mzizi wa Goma.
Let's look at Hosea chapter 4 verse 6.
Sasa tena tuangalie Hosea 4 mstari wa 6.
My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests. Because you have ignored the law of your God, I also will forget your children.
Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako.
So what does it mean to fall away as his own? It means to leave the law of God behind.
Anasema kwamba, kwa hiyo inamaanisha nini kwamba tukisema kwamba sisi sio tutakaoanguka, maana yake ni kwamba tunatakiwa tuishike sheria ya Mungu.
If we are the priests of the Most High God, we will base our faith on the foundational word of the law.
Anasema kama sisi tutakuwa tumejitoa maisha yetu kwa ajili ya Kristo, maana yake ni kwamba lazima tuishi katika misingi ambayo Mungu alianzisha tangu hapo mwanzo.
We will have knowledge of the Bible, we will apply it to our lives, we will live it in faith, and we will preach it to others.
Tutakuwa na ufahamu juu ya neno la Mungu vya kutosha, tutaishi ule ufahamu ambao tunaelewa neno la Mungu linavyosema, lakini pia tutawagawia na kuwahubiria wengine.
I sometimes like to look at verses in the inverse, the opposite.
Wakati mwingine yeye anapenda sana pia wakati anasoma Biblia, Biblia ikisema hivi lakini anajaribu kama imesema hivi, je, huu mstari ungekuwa unasema kinyume chake je? ingekuwaje?
So just for a second, let's look at this same verse in the inverse.
Anasema kwamba sasa twende tukaangalie hii Hosea 4:6 kwa kinyume chake sasa inasemaje.
So the verse says, "My people are destroyed from lack of knowledge."
Ambapo inaanza kwa kusema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa.
But his people are built up with a fullness of knowledge.
Anasema lakini watu wake wamejengwa aliwaumba wakiwa na uelewa wa kutosha.
The verse says, "Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priests."
Lakini inaendelea kusema kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi.
But the opposite would be, "Because you have accepted or you have learned knowledge, I accept you as my priests."
Anasema lakini kinyume chake itakuwa ni kwamba kwa kuwa wewe una knowledge, una ule ufahamu unao umeujeza kichwani kwako na mimi nitakupokea na nitakukubali wewe uwe kuhani wangu.
The verse says, "Because you have ignored the law of your God, I also will forget your children."
Na ikaendelea ikamalizia kwa kusema kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako.
But what if you read, "Because you have upheld the law of God, I will also remember your children."
Anasema na ukifanya kinyume chake itakuwa kwamba kwa kuwa wewe umeisoma na ukaishika sheria ya Bwana, basi sitawasahau hata watoto wako.
Let's continue and look at Hosea chapter 7 verse 15.
Tuende pale tukasome kabisa Hosea mlango wa 7 mstari wa 15.
"I discipline them and strengthen their arms, but they plot evil against me."
Ingawa nimewafundisha na kuwatia nguvu mikono yao, hata hivyo hukusudia udhalimu juu yangu.
These are all verses that relate to how Israel and how we have fallen to sin, have rejected God in different ways.
Anasema hizi zote tunazosoma ni zile zinazoelezea ni kwa namna gani Israel pamoja na sisi pia tumeanguka katika dimbwi la dhambi ambavyo inakuwa ni namna ambavyo inamkwaza Mungu.
Let's look at Hosea chapter 8 verse 4.
Twende tukaangalie tena Hosea na mlango wa 8 mstari ule wa 4.
"They set up kings, but not by me. They made princes, but I did not acknowledge them. For their silver and their gold, they made idols for themselves, that they might be cut off."
Wamesimamisha wafalme lakini si kwa shauri langu, wamejifanyia wakuu lakini nalikuwa sina habari. Kwa fedha yao na kwa dhahabu yao wamejifanyizia sanamu kusudi wakatiliwe mbali.
Do you have idols in your life?
Anasema je, wewe unalo sanamu lako katika maisha?
Are there things that you revere, that you elevate, that you lift up above God?
Kuna kitu chochote kile ambacho uwaga unakuwa unakisujudu, unakithamini sana, ambapo unakinyanyua kinakaa mbele unakikiangalia kile unafuraha, kinakufurahisha zaidi ya Mungu?
For God is love and he is grace, but he is also justice, but he is also mercy. But the word was made flesh and dwelt among men, and what is the word but the law of God?
Mungu ni mwema na Mungu anatupenda kila siku, lakini Mungu pia ni mwenye haki. Na neno lake limekuwa kweli na linaloishi ambalo limpelekea mpaka yeye akamtoa mwanawake ambaye ndio Yesu Kristo. Na neno ambalo sasa ndio Yesu Kristo mwenyewe ndio sheria yenyewe ya Mungu.
The law of God was with us.
Kwa hiyo upendo wa Mungu uko na sisi.
In the person of Jesus Christ.
Katika utu wa Yesu Kristo.
He taught the law in the way it was intended.
Na alikuwa akifundisha na kuiongea sheria ya Mungu kama ilivyopaswa.
There were many priests, there were many rabbis that had their own yoke. The yoke was a word, it's something that goes on the shoulders, it is also like a cloak, but it is mainly the teaching of a rabbi, it is the understanding of the scriptures.
Anasema pia kunao watu wengine ambao walijifanya wao ni miungu au walijifanya wao ni manabii ambao walijitengenezea nguo zao wenyewe ambazo wakizivaa zimeandikwa maneno ambayo ni wao wanayamini lakini sio maneno ya Mungu.
Jesus did not subtract from the law of God.
Mungu Yesu yeye hakuwahi kujitoa kutoka katika sheria ya Mungu.
He also did not add to the law of God.
Na hajawahi kuongeza kitu chochote kile juu ya ile sheria ya Mungu.
But he gave a correct interpretation, a correct understanding of the law of God.
Yeye alichokuwa akifanya alikuwa ni anajitahidi kuielezea sheria ya Mungu kama ilivyo kwa watu waielewe, lakini hakuongeza wala kupunguza kitu chochote.
He gave a true application of the law of God.
Na akaeleza matumizi sahihi ya sheria ya Mungu.
And he gave an understanding that he was the Lamb of God who came to take away the sins of the world.
Na akaeleza vizuri kwamba yeye ndiye alikuwa taa ya Mungu ambayo ilikuja ulimwenguni kwa ajili ya kumulika na kuziondoa dhambi zote katika mioyo ya wanadamu.
Let's continue looking at Hosea chapter 10 verse 13.
Tuendelee kwa kwenda kusoma Hosea mlango wa 10 mstari wa 13.
You have plowed wickedness. You have reaped iniquity. You have eaten the fruit of lies, because you trusted in your own way, in the multitude of your mighty men.
Mmelima dhuluma, mmevuna uovu, mmekula matunda ya uongo, kwa maana ulitumainia njia yako na wingi wa mashujaa wako.
Trusted in your own way.
Unatakiwa uamini katika njia yako unayoiamini.
And your mighty men.
Na mtu ambaye anakuongoza.
Too often we do this.
Kwa mara ngapi tumefanya kitu kama hichi?
You feel that your way is the best way.
Mara nyingi huwa tunaamini tu kwamba njia yangu ninayoiamini ndio sahihi.
Or that compromise with the word is acceptable.
Au kitu ambacho unaweza ukakifananishia tu na maneno ya Mungu ukasema basi hichi kinafaa.
Or you take this outside of yourself and you look to others and you say, well, he is a mighty man, he is a pastor, I will listen to him.
Au wakati mwingine pia tunakuwa tunasikiliza tu maneno ya watu kwa sababu tunajiangalia sisi wenyewe, alafu tunamwangalia mtu mwingine tunasema kwa kuwa yule labda ni mchungaji au ni mzee wa kanisa, basi mbona mimi nafanya hivi na yeye anafanya hivi, basi inafaa hichi kitu, hichi kinafaa.
The other day, maybe it was about 2 weeks ago, we bought this really obnoxious loud horn where you would record a message into it and then you could play it back. Maybe you've seen them in the marketplace where they blast a message loud like maji 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 maji.
Wiki mbili zilizopita tulikuwa mjini tukapita mahali tukakuta wanauza speakers zile ambazo unarekodi baadaye unaiacha inaongea kile ulichoongea. Anaamini kwamba na nyinyi mtakuwa mnazijua, ndo zile mnapita mjini unasikia wanauza maji 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 na tangaza inajirudia kwenye machungwa, kwenye maembe kule sokoni zipo.
Okay, imagine this bullhorn blasting away saying, one Kilimanjaro bottle of water, only 100 shillings, only 100 shillings. It's a 1.5 liter, only 100 shillings, 100 shillings.
Hebu fikiria sasa kwamba hizi speaker tunazionaga huko mtaani, hapo sasa inaonekana nayo pale, inasema maji, inaongea habari ya maji, alafu inakuambia kwamba maji maji tunauza maji hapa, maji chupa moja ya Kilimanjaro ni shilingi 100, maji 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 ya chupa ya Kilimanjaro lita 1.5, moja shilingi 100.
And then you came up to him and said, really? 1.5 liters of Kilimanjaro water for only 100 shillings?
Alafu unaenda pale kwa kuwa imesha kuvuta sasa, ukifika pale unaambia kwa unamuuliza muuzaji, kweli jamani, maji ya lita 1.5 leo yanauza shilingi 100 ya Kilimanjaro?
And he said, oh, actually no, it's actually 1,500.
Alafu anakuambia kwamba hapana bwana, kwa kawaida ni bei ni kama ile ile ya kawaida shilingi 1,500.
Too often we have pastors in this world, maybe you've heard them on their loud speakers blasting out a message.
Mara nyingi sana tumekuwa na wachungaji wa namna hiyo, hata nyinyi mnaweza kama mnasikia kila siku katika kwenda, wana maspika makubwa na nini wanafanya namna hiyo.
Just come here, come to my church, come to my church. You just bring a little bit of money, you come and you bring it to me, and then God will love you and God will bless you and you will get a Mercedes Benz and you will get a new wife. You come here, 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 you come here.
Anasema kwamba mdogo mwasikia mara nyingi wana ahadi nyingi tamtam na nzuri kwamba njoo hapa kanisani kwangu, ukija hapa bwana utapata msaada, ukatoa sadaka zako nyingi utapata, utanunua Mercedes Benz mpya, Land Cruiser, kila kitu, nyumba, mke mpya, vyote unapata.
I'm telling you today that the water that they're selling, that they say is Kilimanjaro, is 1.5 liters for 100 shillings, is not living water.
Anakuambia leo kwamba yale maji uliyosikia ile speaker inaongea kwamba ni maji ya Kilimanjaro ya shilingi ya lita 1.5 kwa shilingi 100, sio maji masafi, sio maji ya uzima wa milele.
Don't buy it, don't drink it, don't listen to them, and don't go to them.
Anasema maana yake ni kwamba usinunue maji hayo, usiyanywe, usidiriki hata kuyaonja, wala usitaki kuwasikiliza watu wa namna hiyo.
I'm telling you today that the water, the living water of Jesus Christ, is a wellspring that springs up from within you. You are the living temple of the Holy Spirit. When you have accepted Christ in your life, it's like a spring of living water that comes out.
Anasema kwamba maji ya uzima wa milele ni maji ambayo yanatoka ndani kwako, hayatoki kwa mtu mwingine wala kwa nani. Ni wewe mwenyewe ukiamua kulielewa neno, umelisoma, umelielewa, wewe mwenyewe ndio utakuwa maji ya uzima wa milele, unaishi atamwagikia na kwa watu wengine watajifunza kupitia wewe nao watafuata neno.
But here's the thing. It costs you nothing and everything.
Anasema lakini hapa kuna kitu ambacho hakitakugharimu kitu chochote, lakini pia hakikudhuru.
You don't have to pay for it with money.
Lakini utakuwa ukumbuke kwamba hautaki kulipa pesa yoyote kwa ajili ya kupata maji ya uzima wa milele.
But it costs you your whole life.
Lakini itakugharimu maisha yako yote.
Everything that you are, everything that you will grow to be, it costs you everything.
Kitu chochote kile ambacho unacho au kwa kuwa umekuwa tu unaishi nacho kwa mazoea, kitakugharimu maisha yako yote.
It costs you your time, it costs you your effort, it costs you mercy towards others.
Na pia inakugharimu maisha yako, inakupotezea muda wako, na hii itakugharimu wewe na mpaka baadaye sana.
It costs you laying your life before the cross and confessing your sins.
Inakugharimu wewe kwa sababu unaishi maisha yako kabla kinyume na maisha ambayo yalikombolewa pale msalabani.
For to accept the bread and the wine in the act of communion is to accept the body and the blood of Christ.
Na kwa kushiriki meza ya Bwana ambayo unapata divai pamoja na mkate, ni kwamba umekubali mwili, umekubali mateso aliyoyapata Yesu pale msalabani.
And that is to be done with sanctity, with a reverence of God's holiness and of the immense sacrifice that his son gave on the cross.
Na yote hiyo lazima uifanye kwa kufuata miongozo ambayo inatoka katika Biblia na ambavyo ilitolewa na kuelezwa na mtoto wake mwenyewe ambaye alikufa pale msalabani.
For just as we have fallen away as Israel did, God awaits our return.
Na kama tulivyoanguka kama wana wa Israeli ambao pia walianguka, lakini bado Mungu anasubiri ujio wetu wa kurudi katika mstari tena.
Let's look back at Hosea chapter 5 verse 15.
Twende tena tukaangalie katika kitabu cha Hosea 5 mstari wa 15.
I will return again to my place till they acknowledge their offense. Then they will seek my face. In their affliction, they will earnestly seek me.
Nitakwenda zangu niparudie mahali pangu, hata watakapoungama makosa yao na kunitafuta uso wangu, katika taabu yao watanitafuta kwa bidii.
We are told that we will find God if we seek him with all our heart.
Tumeambiwa kwamba tutampata Mungu kama tutamtafuta kwa mioyo yetu kadri tuwezavyo.
And the beginning of that is to daily open up the Bible and read.
Na kwa kuanzia hapo, maana yake ni kwamba kila siku unatakiwa ufungue Biblia yako na kuisoma, ndio mwanzo wa kuanza kumtafuta Mungu.
Don't be like those that pick and choose from here and there.
Usiwe kama watu ambao wanafungua Biblia alafu anachukua kitu hichi, anachukua kile, anachukua hichi, anaacha. Hapana.
That's called proof texting.
Na hiyo inaitwa kwamba ni kutafuta zile verses za sehemu za kujihami nazo.
It's when you take one verse from the scripture and you say, "See? Look, see? That proves what I said."
Nasema kwamba sio kwamba tu unaenda kwenye Biblia, unachukua tu mstari mmoja miwili, alafu ndio unaenda kutembelea nayo watu. Umeona hapa inasema, unasahau kwamba ukujifunza ukaona na vitabu vingine vinasema nini.
But read the Bible in its language, its history and its context.
Lakini unatakiwa ni kusoma Biblia kuanzia uelewe lugha iliyotumika pale, kiini cha kwa nini imeandikwa pale.
The history and the context. The context is you can derive that from reading the whole chapter, the whole book. You can get the context of the Bible.
Lakini pia na historia, katika kusoma Biblia lazima uangalie na historia. Na ukishasoma kwa historia pia na ndo uchukue sasa na ule ujumbe ambao unabebwa pale.
That is the context.
Ambayo hiyo ndio ujumbe ndio jambo sasa la muhimu linakuja baadaye.
The history, you can read commentaries about that.
Kuhusu historia utasoma, kuna Biblia wanaelezea pale, wanaandika zile kwa kifupi, watu ambao wanajua kuziandika, wana theolojia wameandika zile.
And for those of you who have a Bible commentary, or a lot of you have smartphones, which is great, there's a good site called Bible Hub where you can read the Greek or the Hebrew.
Anasema kwamba kwa ukiweza kupata na ukipata nani wale ambao wana zile wana hizo ule ufafanuzi zaidi wa wanatheolojia kuhusu mistari ya kwenye Biblia na vitabu ni vizuri, lakini kwa njia rahisi ni kuukiwa na smartphone sasa hivi, kuna sehemu inaenda tu inaitwa Bible Hub. Basi ukienda pale uoga zinaeleza, itakufurudisha mpaka nyuma kutoka ilivyoandikwa kwa Kigiriki, ilivyoanza kutafsiriwa, inavyoenda, unapata maana kamili zaidi.
But the first and most important thing is to read and to read daily.
Lakini kitu cha msingi zaidi na cha msingi ni kuisoma Biblia kila siku, kuanzia mwanzo wa kitabu kuja mwisho, sio kuchukua mistari.
How often do you eat? Once a week?
Unakula mara ngapi? Unakula kila baada ya muda gani? Mara moja kwa wiki tu kwani? Chakula.
No, how often do you eat?
Unakula mara ngapi kwa siku?
You eat 3 times a day? Wow. Imagine if you ate the word of God 3 times a day.
Kama unakula mara 3 kwa siku, jambo basi hebu fikiria kwamba ungekuwa unasoma unakula neno la Mungu mara 3 kila siku pia.
You would no longer be hungry.
Hautakaa umwe njaa tena.
But you would be full.
Utakuwa umeshiba tu wakati wote.
For it says in Hosea chapter 10 verse 12, sow for yourselves righteousness, reap in mercy, break up your hardened ground, for it is time to seek the Lord till he comes and rains righteousness on you.
Hosea 10:12, mstari wa 12, jipandieni katika haki, vuneni kwa fadhili, uchimbueni udongo wa mashamba yenu, kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuonyeshea haki.
Over time, away from the love of God, our hearts and souls can be like hard ground.
Kwa muda mrefu sana, kama tutakuwa tunaacha hatuzipalilii nafsi zetu, hatuzilishi neno la Mungu, kama ni mfano wa shamba, moyo wako kama ufuatilii na kila mara kwa mara, ukiuacha kwa muda mrefu unakuwa ni kama udongo mgumu ambao hata trekta likija haliwezi tena, linahangaika kulima.
But just like this maize field down here, before they planted the maize, they had to break up that hardened ground.
Lakini ukichukulia mfano wa moyo wako ni kama ile shamba hapo nje. Kabla hawakupanda hayo mahindi ambayo yanaonekana hapo, ilibidi walime wakwatue vizuri sana. Kule kandaziwa mnasema kukwatua.
The Bible speaks of planting seed. The Bible speaks of the one who scatters seed.
Na Biblia imeongea kuhusu namna ya kupanda mbegu. Lakini imeongea pia watu ambao wanatupa mbegu. Ni vitu viwili tofauti.
Some of that seed lands on hard ground.
Baadhi ya mbegu zikitupwa zinaenda tu kwenye udongo mgumu.
And it doesn't take root.
Na haitapata mizizi.
Some of that seed lands on rocky soil and it makes it difficult to grow.
Lakini baadhi ya mbegu hiyo hiyo iliyorushwa nyingine inakwenda kwenye inatua mahali kwenye mwamba, itapata pale itajishika kwenye udongo kiasi pale itatotoa mizizi, lakini ukuaji wake ni mgumu.
Some of that seed takes root but then the weeds come in and just kill it.
Baadhi ya mbegu nyingine zimetupwa vizuri lakini zikapata mahali pazuri, lakini zimepata magugu kama nje inavyoonekana. Kukua kwake na yenyewe ni shida kwa sababu zimesongwa na giza.
But some of that seed lands on healthy soil and it reaps 100 times.
Lakini baadhi ya mbegu pia imeangukia mahali penye udongo mzuri wenye rutuba. Kwa hiyo ikakua pale, inaenda ikatoa matunda mazuri kabisa.
The good news is when you come to the cross, if you are both hardened and you are rocky and there is weeds, if you lay it all before the cross, your soil becomes soft, your soil becomes fertile without stones and the weeds die.
Anasema lakini habari njema ni kwamba hata ukija huko na shamba lako ambalo ni moyo wako, ukaenda pale msalaba, ukaenda mbele ya msalaba, ukawa shamba lako lina miamba, lina magugu yamesonga, mazao yako hayastawi, ukifika pale udongo moyo wako ambao ni ule udongo wa moyoni kwako pale utakuwa mlaini ambao una rutuba, maji ya kumwagilia mazao vizuri kabisa.
Let's look at Hosea chapter 11 verse 1.
Tuende tukaangalie Hosea mlango wa 11 mstari wa kwanza.
When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son.
Israel alipokuwa mtoto nalikuwa nikimpenda, nikamuita mwanangu atoke Misri.
From hardened ground, he called them out.
Kutoka katika ile ardhi ngumu, alimnyanyua akamtoa pale.
Hosea chapter 6 verses 1 through 3.
Nenda tena Hosea 6 mstari wa kwanza mpaka wa tatu.
Come and let us return to the Lord, for he has torn, but he will heal us. He has stricken, but he will bind us up. After 2 days he will revive us. On the third day he will raise us up, that we may live in his sight. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. His going forth is established as the morning. He will come to us like the rain, like the latter and the former rain to the earth.
Njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku mbili atatufufua. Siku ya tatu atatuinua nasi tutaishi mbele zake. Nasi na tujue, naam, tukaendelea kumjua Bwana, na kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujulia kama mvua ya vuli inyweshayo nchi, uovu wa Israeli na Yuda.
And notice here, let us pursue the knowledge of the Lord.
Nasi, naam, mstari wa tatu pale anasisitiza, nasi, naam, tujue, naam, tuendelee kumjua Bwana.
Remember when we read in Hosea chapter 4 verse 6 where it said, my people are destroyed from lack of knowledge?
Unakumbuka tulivyosoma katika Hosea 4:6 pale alikuwa anasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa ajili ya kukosa maarifa.
This is the inverse of that.
Anasema sasa hii hapa unaona sasa hapa kwenye mlango wa 6 mstari wa 3 pale ni kinyume chake sasa.
Now we see, let us pursue the knowledge of the Lord.
Na hapa sasa tunaona sasa anasema kwamba tuacheni tuijue na tuitafute, tutafute ufahamu wa Mungu.
Let's look at Hosea chapter 11 verse 9.
Sasa tuende tukaangalie Hosea 11 9.
I will not execute the fierceness of my anger. I will not destroy Ephraim, for I am God and not man, the Holy One in your midst, and I will not come with terror.
Sitatumia ukali wa hasira yangu, sitarudi kumwangamiza Efraimu, kwa maana mimi ni Mungu, si mwanadamu mimi. Mimi ndiye aliye mtakatifu katikati yenu, wala sitaingia ndani ya mji.
And Hosea chapter 13 verse 9. O Israel, you are destroyed, but your help is from me.
Ukienda kusoma ile Hosea 13 mstari wa 9 tena anasema, haya ndiyo maangamizo yako, Israeli, ya kuwa wewe u kinyume changu mimi, kinyume cha msaada wako.
And chapter 13 verse 14. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be your plagues. O grave, I will be your destruction. Pity is hidden from my eyes.
Hapo hapo ukisalia hapo hapo kwenye hiyo mlango wa 13, hiyo ya 13 nenda mstari wa 14, nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na umauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, ku wapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu.
There was a song by a Christian group that I used to listen to in high school, and they had a, the song was called Grave Robber.
Anasema kwamba kuna wimbo ambao umeimbwa na kikundi cha Kikristo, cha waimbaji wa Kikristo, alikuwa akipenda sana kusikiliza wakati akiwa high school, shule alikuwa tu kama form 5 na 6 huko kwetu. Sasa walikuwa na jina la wimbo lilikuwa linasema kwamba ni wavunja makaburi.
And in this song it talked about the second coming of Christ.
Na katika wimbo ule walikuwa wanaongelea juu ya ujio wa pili wa Yesu Kristo.
And how death had held down those that had died.
Na wakawa wakielezea ni kwa namna gani kifo kimewaficha watu wengi ambao wamekufa.
Do you have people in that were dear to you that have passed away?
Anasema kuna watu wote ambao unawafahamu labda walikuwa ni wapendwa wako sana na kwa sasa walishatangulia mbele za haki.
That lie resting in the grave.
Na ambao wamepumzika kwenye makaburi.
For there is a grave robber who is coming not to steal the suit off their body or the watch from their wrist, but to steal them from the grip of death.
Anasema kwamba tambua kwamba kuna mvunja makaburi ambaye anakuja, makaburi ambaye anakuja, lakini yeye sio kwamba anakuja kuvunja makaburi awaibie suti zao, saa zao na vitu vingine vya thamani walivyovalishwa, lakini yeye anakuja kuvunja ile awakomboe miili yao.
He is to come victorious in the clouds with the blast of trumpets, and all those that have died in him will arise again victorious because of Jesus Christ.
Anakuja akiwa na utukufu na matumaini mapya kwa ajili ya hao waliokufa wakiwa katika imani yake. Wanakuja kuwafufua wakija na matarumbeta na furaha na shangwe wakisikia wataamka wale waliokufa katika imani yake.
O grave, I will be your destruction.
Kaburi mimi nitakusambaratisha.
He will destroy death.
Atavunja kifo.
And raise to life those that are his.
Na atanyanyua maisha, atarudisha maisha ya wale ambao walikuwa wakimtegemea.
Let's read Hosea chapter 14, 1-2.
Tuende tukasome Hosea 14, mstari wa kwanza na wa pili.
O Israel, return to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Take words with you and return to the Lord. Say to him, take away all iniquity. Receive us graciously, for we will offer the sacrifices of our lips.
E Israeli, mrudie Bwana Mungu wako, maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako. Chukueni maneno pamoja nanyi mkamrudie Bwana. Mkamwambie ondoa maovu yote, uyatakabali yaliyo mema, na hivyo ndivyo mtakavyotoa sadaka za midomo yetu katikana kwamba ni ng'ombe.
This is repentance.
Nasema kwamba hii ni ya kurudia.
But repentance comes with action.
Lakini unapopaka rangi tena labda upya ili kufanya kitu, lazima kwamba sasa umeamua kujipaka rangi wewe mwenyewe, lazima uonyeshe sasa vitendo kwamba umebadilika.
When the disciples followed Christ, did they sit?
Wanafunzi wa Yesu walipomfuata, walipoamua kumfuata Yesu, walimfuata alafu wakafika mahali wakakaa tu?
Did they just stand there?
Au walimfuata wakafika pale wakaamua tu wasimame?
Did Christ walk circles around the disciples as they stood there?
Au labda wanafunzi walikuwa wamesimama pale Yesu akawa anawazunguka tu hao wanafunzi pale?
No, they walked with Christ.
Walitembea na Yesu, hawakwenda hawakuitwa pale wakasimama au wakakaa.
He spoke the truth, they listened and they acted upon it.
Alikuwa Yesu alikuwa akiongea ukweli, akiwafundisha, na wao walimsikiliza, wakamsikia na wakaanza kutendea kazi.
They went through a growth process, a learning process, but they acted upon the words of Christ, and the words of Christ reflected the law of God.
Anasema walipata muda wa kujifunza, wakatenda, lakini walikuwa wakiendelea kutembea kwa mafundisho ambayo Yesu alikuwa akiwapa, na kwa mafundisho yale yalikuwa yanafanania sasa, yanarudi kuwarudisha kwenye njia ambayo ni sheria ya Mungu.
Let's look at Hosea chapter 14 verses 4 to 9.
Angalia tena Hosea hiyo 14 mstari wa 4 mpaka wa 9.
I will heal their backsliding, I will love them freely, for my anger has turned away from him. I will be like the dew to Israel. He shall bud like the lily and lengthen his roots like Lebanon. His branches shall spread, his beauty shall be like an olive tree, and his fragrance like Lebanon. Those who dwell under his shadow shall return. They shall be revived like grain and grow like a vine. Their scent shall be like the wine of Lebanon. Ephraim shall say, what have I to do any more with idols? I have heard and observed him. I am like a green cypress tree. Your fruit is found in me. Who is wise? Let him understand these things. Who is prudent? Let him know them. For the ways of the Lord are right. The righteous walk in them, but transgressors stumble in them.
Mimi nitawaponya kurudi nyuma kwao. Nitawapenda kwa ukunjufu wa moyo, kwa maana hasira yangu imemwacha. Nitakuwa kama nitakuwa kama umande kwa Israel. Naye atachanua maua kama nyinyoro na kuieneza mizizi yake kama Lebanon. Matawi yake yatatanda na uzuri wake utakuwa kama uzuri wa mzeituni na harufu yake kama Lebanon. Na hao wakaao chini ya uvuli wake watarejea, watafufuka kama ngano na kuchanua maua kama mzabibu. Harufu yake itakuwa kama harufu ya divai ya Lebanon. Efraimu atasema, mimi nina nini tena na sanamu? Mimi nimeitikia, nami nitamwangalia mimi kama mberoshi wenye majani mabichi. Kwangu mimi yamepatikana matunda yako. Ni nani aliye na hekima naye atayefahamu mambo haya? Ni nani aliye na busara naye atayajua? Kwa maana njia za Bwana zimenyooka, nao wenye haki watakwenda katika njia hizo, bali wasio wataanguka ndani yake.
And although this isn't Psalms nor written by David, this is beautiful poetry of repentance.
Anasema kwamba japokuwa hichi kitabu hakuandikwa na Daudi ambaye alikuwa ni mwandishi mzuri, kwa anaandika kwa namna ya tofauti, lakini imeandikwa kwa yeye, yuko vizuri katika mfumo mzuri kama ile ile ya Daudi ambayo imekaa na inakuvutia, iko kama unaweza kusema ni shairi.
For just as words in a song or a poem they rhyme together, so do the characteristics of our Heavenly Father with grace, mercy, love, justice, the law, and the cross.
Anasema kwamba kama unavyosoma hapo, ukisoma unasoma hapo ile shairi limeenda, yani ilivyo jinsi ilivyoandikwa, inaenda kama ushairi, ina vina, unavyoisoma inakufurahia, inaenda katika mtiririko maalum, kama unaweza kusema ni wimbo. Lakini kadri unavyozidi kufurahia ndivyo inavyozidi kumfurahia na Baba yetu wa mbinguni.
So just like a song or just like poetry, the characteristics of God match and work in us.
Nasema hata kama inavyokuwa ni kama nyimbo, ni kama shairi, lakini ule utu, zile tabia za kimungu zinakuwa zinaonekana tukiwa tuna inatufurahisha hapo hapo, kwa wakati huo huo inatufanya tujisikie vizuri unavyoisoma, inavyokuchukua, lakini hapo tayari tabia za kimungu na wewe zinakuwa zinaingia ndani mwako.
There is a rhythm and a beauty to the love of God, to the mercy of God, to the justice of God, to the sacrifice of Christ on the cross for our sins.
Kuna mambo mengi mazuri ya kufurahisha kwa ajili ya kufuata neno la Mungu na jinsi likikaa ndani yako, na kunao ukifahamu zaidi jinsi ya alivyomtoa mtoto wake akateseka msalabani kwa ajili yako.
I have a friend who's been through a lot in his life.
Anaye rafiki ambaye amepitia katika mambo mengi sana katika maisha yake.
He's gone down many.
Alianguka chini mara kibao.
Many bad roads.
Alienda chini akapita katika barabara mbovu mara nyingi sana.
He's run headlong into the wall.
Ameenda akagonga kwenye ukuta mara kibao.
But now he's come home.
Lakini sasa amekuja nyumbani.
Let's look at Daniel chapter 9 verse 4.
Tende tukaangalie Daniel 9 mstari wa 4.
And I prayed to the Lord my God and made confession and said, O Lord, great and awesome God, who keeps his covenant and mercy with those who love him and with those who keep his commandments.
Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikasema, e Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake.
Those who keep what?
Wale ambao wanashika nini?
The pastor's words?
Maneno ya mchungaji?
The tradition of the elders?
Au taratibu za kimila?
My dear tribe's culture?
Au taratibu zile mila za kikabila?
Oh, those who keep what they learn on television?
Au wale ambao wanafuata na kuhifadhi vile ambavyo wamejifunza kupitia TV?
Hapana, hapana, hapana. Those who keep his commandments.
Wale ambao wanatunza sheria zake, amri zake.
What does our faith as Christians consist of?
Anasema ni nini imani yetu kama Wakristo?
It consists of us looking to Christ, the author and the finisher of our faith.
Anasema kwamba maana yake ni kuangalia katika kumwangalia Kristo kama mwandishi wa maisha yetu kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
But what does that mean to be the finisher of our faith?
Lakini inamaanisha nini kuwa mmaliziaji wa mwisho wa imani yetu?
For he works in us, he works through us.
Kwa maana hiyo kwamba amefanya kazi kwa ajili yetu lakini pia anaendelea kufanya kazi kwa ajili yetu.
Sin is not a metaphysical state. It's not a thing that you are born with. It's not something that you are colored. It is what you do.
Dhambi sio utambulisho wako, wala dhambi sio kitu ambacho ulizaliwa nacho, wala sio kitu ambacho ni kitambulisho chako. Dhambi ni kitu ambacho wewe unafanya.
It's what we're born into.
Ni kitu ambacho tumezaliwa nacho.
But it's not what we're born with.
Lakini sio kitu ambacho tulizaliwa ili.
And there's a huge difference.
Na hapo unaona tofauti kubwa mno.
When you are born, you're born into a world of sin.
Unapozaliwa unazaliwa katika ulimwengu wa dhambi.
You're exposed to that.
Unazidi kujua ulimwengu ule wa dhambi kila siku.
You start adopting those traits and those habits. You start acting in a sinful way.
Anasema na wakati unapokuwa sasa unaanza kuzichukua zile tabia katika ulimwengu wa dhambi unakuwa nazo.
So the first beauty of the grace of God through the person of Jesus Christ is the teaching.
Kwa hiyo kitu cha kizuri ambacho kitampendeza Mungu zaidi katika ulimwengu ni wewe kuanza katika kufundisha na kujifunza.
The yoke of Christ, the teachings of Jesus Christ.
Uweze kuvaa ile nira ya Yesu.
To live as people free from sin.
Na uweze kuishi kama watu ambao wanaishi huru kutoka katika dhambi.
But if you live free from sin from the point of knowing what goodness is, what holiness is, what about your past?
Kama unaishi maisha mazuri tu ya sasa hivi ambayo hayana dhambi, vipi kuhusu maisha ambayo yamepita?
Can you yourself erase that?
Ni wewe mwenyewe ambaye unaweza tu ukafuta sasa ile historia iliyopita ukawa haipo tena?
Nothing but the blood of Christ.
Hakuna kitu kingine kinachoweza kufuta ya iliyopita zaidi ya damu ya Yesu.
So when Christ gives you that forgiveness, the blood of Christ, as today we are having communion, we will drink the juice and eat the bread, symbols of the body of Christ and the blood of Christ. We are forgiven.
Kwa hiyo kama inavyokuwa kwamba kusamehe dhambi sio kwamba kusamehe tu utasema umefuta mwenyewe, ni lazima umwangalie Yesu, damu yake iliyomwagika pale msalabani. Ndio maana leo ni siku ya meza ya Bwana, tutashiriki divai na mwili wa Bwana kwa ajili ya kufuta zile dhambi.
And now that we are forgiven, are we free to continue in sin?
Na baada ya kusamehewa, je, unakuwa huru kuendelea na dhambi?
Because we have the grace of Christ.
Kwa sababu tu umepata neema ya Mungu.
As the scriptures say in the New Testament, God forbid.
Na anasema kama maandiko yanavyosema katika Agano Jipya, Mungu anakataa.
Let's look at Micah chapter 6 verse 8.
Ndio tukaangalie katika kitabu cha Micah.
He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God.
Tukasome Mika 6 mstari wa 8. Ee mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako, udanganyifu na udhalimu kuadhibiwa.
And our last verse is Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man.
Nasema kwamba hii ndiyo jumla ya maneno. Yote yamekwisha. Sikia, mche Mungu, nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu.
So my friend who's fallen away, who's gone down many wrong roads, who's hit the wall, the one who's come home.
Sasa anasema rafiki yake ameanguka mara nyingi, amepanda milima, amegonga ukutani, lakini amerudi nyumbani.
He told me the other night.
Amemwambia usiku mwingine, usiku uliopita.
It's like he has just found Jesus.
Ni kwamba amempata Yesu.
Let us have that love in our hearts.
Naomba tupate huo upendo katika mioyo yetu.
And if you haven't hit the wall yet, if you haven't come to that place where you're broken on the rock of Christ,
lakini kama hujagonga ukuta, hujaanguka kwenye barabara mbovu,
pray for the destruction first.
Unatakiwa uombe kwa ajili ya ujenzi kwanza.
And then he could build.
And
he can build, he can be the cornerstone.
Alafu yeye atatengeneza, atajenga tena na atakuwa jiwe la pembeni.
And build you up.
Na atakunyanyua juu.
Into the likeness of him.
Katika mwanga wa yeye awezaye.
I'd like to read a portion of a song.
Atapenda kusoma sehemu ya wimbo.
It's by a man named Michael Card.
Ni kwa umeandikwa na, that's the name of the writer.
Yeah.
Umeandikwa na mtu anaitwa Michael Card.
And the song is called Come to the Table.
Na wimbo unaitwa Njoo Mezani.
Come to the table and savor the sight.
Njoo mezani na uokoe njia yako.
The wine and the bread that was broken.
Kwa ajili ya divai na mkate ambao ulikuwa umevunjika.
And all have been welcomed to come.
Na vyote vitakuwa vimekaribishwa kuja kwako.
If they might accept as their own these two tokens.
Kama watakuwa wamekubali kama ya kwao. Kama watakuwa wamekubali hivi vitu viwili vio vya kwao.
The bread is his body, the wine is the blood.
Mkate ni mwili wake na divai ni damu yake.
And the one who provides them is true.
Na mtu ambaye anagawa vitu hivi ni wa kweli na muweza.
He freely offers, we freely receive.
Yeye huwa anatoa bure na sisi pia tunapokea bure.
To accept and believe in him is all that is true.
Kukubali na kuamini kwake yeye ni vyote ambavyo viko katika ukweli.
Come to the table and taste of the glory.
Karibu mezani na uweze kuonja utukufu.
And savor the sorrow.
Na kuokoa nafsi.
For on that day, on that night when he had the last supper with his friend, his disciples.
Anasema hiyo,
he was dying the next day.
Anasema na hii hapa ni inatoka kutoka ile siku ambayo alipata chakula cha jioni na wanafunzi wake, lakini siku iliyofuata alifariki.
And so the song says he is dying tomorrow.
Kwa hiyo kwenye wimbo hapa wanasema kwamba anakufa kesho.
The hand that is breaking the bread soon will be broken.
Mkono ambao unavunja mkate muda si mrefu na wenyewe utavunjika.
And here at the table sit those who have loved you.
Na hapa mezani umekaa na wote ambao wanakupenda.
One is a traitor and one will deny.
Mwingine atakuwa msaliti lakini atakukataa.
But he lived his life for them all and for all be crucified.
Lakini ameishi maisha yake yote na wewe na alijitoa kwako.
Come to the table he's prepared before you.
Karibu mezani ameshajiandaa kabla yako.
The bread of forgiveness, the wine of release.
Mkate wa kusamehewa na divai ya kuachiwa huru.
Come to the table and sit down beside him.
Karibu mezani, njoo mezani na ukae karibu yake.
The Savior wants you to join in the feast.
Mtoaji anataka wewe uungane katika sadaka.
Come to the table and see in his eyes.
Njoo mezani na utaona kupitia macho yake.
The love that the Father has spoken.
Upendo ambao baba yake ameuongea.
And know you are welcome whatever your crime.
Na sasa unakaribishwa haijalishi uko na dhambi kiasi gani.
For every commandment you've broken.
Katika kila amri uliyoivunja.
For he's come to love you and not to condemn.
Na kwa kuwa alikuja kukupenda wewe na sio kukuangamiza.
And he offers a pardon of peace.
Na ametoa sehemu ya kubwa ya amani kwako.
If you'll come to the table, you'll feel in your heart.
Na kama ukija katika meza utajisikia amani ndani ya moyo wako.
The greatest forgiveness, the greatest release.
Msamaha mkubwa ndio kuachiwa huru.
Let's pray.
Tuombe.
Heavenly Father, we want to be a faithful wife to you.
Mungu Baba, tunapenda kuwa wanawake waaminifu mbele zako.
We want to be children that listen to their father.
Tunataka kuwa watoto ambao wanasikiliza wazazi wao.
We want to be sheep of your pasture.
Tunataka tuwe wachungaji wa kondoo zako.
We thank you for the sacrifice of your son on the cross.
Tunakushukuru kwa ajili ya kujitoa kwa mwanao pale msalabani.
May this grace that is extended towards us be valued and treasured as a precious jewel.
Tunaomba sadaka hii iliyotolewa pale iwe na thamani na iwe na maana katika maisha yetu.
For Christ gave his all.
Yesu alitoa kwa kila kitu alichokuwa nacho.
For our forgiveness.
Kwa ajili tu ya msamaha wetu.
And for our future.
Na kwa ajili ya malengo yetu ya baadaye.
May we revel in the beauty of a living salvation.
Na sisi wote tuweze kujilaza katika uzuri wa bustani ya ukombozi.
May we know your will each day.
Na tuweze kuyatambua mapenzi yako kila siku.
May we follow you faithfully.
Na tuweze kukufuata wewe katika uaminifu.
And may we pray and work towards that wonderful day where you come in the clouds of glory.
Na tuweze kukujua na kukutambua zaidi ili tuweze kukutambua ile siku ambayo utakuwa unakuja katika utukufu kutokea mawinguni.
As the almighty grave robber.
Kama wewe ambaye ndiwe muweza wa yote.
And that we may spend eternity with you.
Na tunaweza kuwa na wakati mzuri kwa pamoja.
All praise and glory we give to you.
Maombi yetu yote na matumaini na utukufu tunarudisha kwako.
You are our King eternal.
Na wewe ndiye mfalme wetu.
In Jesus name, amen.
Katika jina la Yesu, amina.
Tunaye mwombezi wetu juu mbinguni, atuombea na kila tutendapo dhambi anatuombea. Tunaye mwombezi wetu juu mbinguni, atuombea na kila tutendapo dhambi anatuombea. Yeye ni kuhani wetu aketie kitini pa enzi usiku hata mchana anatuombea. Yeye ni kuhani wetu aketie kitini pa enzi usiku hata mchana anatuombea. Tuache maovu tumrudie Mungu, tuwe waaminifu na twende na mizigo yetu na atusamehe. Tuache maovu tumrudie Mungu, tuwe waaminifu na twende na mizigo yetu na atusamehe. Yeye ni kuhani wetu aketie kitini pa enzi usiku hata mchana anatuombea. Yeye ni kuhani wetu aketie kitini pa enzi usiku hata mchana anatuombea. Yeye ni kuhani wetu aketie kitini pa enzi usiku hata mchana anatuombea.